unafunga tu mita
J drama auto
tukifoka wa foki yani waste time I swear wanalazimika kuforce la kwa ilivyo jamu wanapea wanajezo vitwa na moshi ando sosi ya kuongea kinachozunisha wanakupia fona tupa chemba tunashare na si sometimes sometimes tunachungulia yeah, yani sometimes tunapata Half sometime wamefuria yani sometime ka tunacheka sometime tunawakazia yani sometime tunaga pressure kwenye utamu ndo tunakulia yani kidondosha tenzi na mwala kesi hakuna shenze ne ba potendezi hawa kipewa beat ya wanyoshe sadat tigos gozi vingasti mabitozi mawaki ambona dream ya kuwa mabino neafu so smart
na tunawaza tuku invest na nikitua mwanza wewe inashangaza kun disrespect na watoto wawili kama wewe so shamba so vilaza nanda kama wewe halawa
wapi unafala kwa mawewe
chochea kuni afa yuko pika kuleta huni kwa lopigika nikupe salio afu nipigie nikuzoa maji ya lomwagika nipeni kipaza niwachanie dada zenu wanafarijika kusanyikeni buku mtimia ili mbunje hii story tuloandika chap chap chap
Tunazima ta heda zona aibika Tunafunga tumita masikia yote kwenye speaker
Leo
Kama when you hate to chill
Leo Yani siyo siri Leo
Tunatumia na kukria
bia Luka na mimi Kiluka na mimi na luka na nyinyi na luka na nyinyi na luka na nyinyi nikiluka na nyinyi na luka na mimi luka na mimi luka na mimi kiluka na mimi na luka na nyinyi na luka na nyinyi Trust me sitaki kusikia sorry ukinitia doa na kutia dole nakwambia pole ukinipandishia mole na kugeia pen na kwambia uchole is mambos na wenyewe manzai na wenyewe ndo sisi so yo yo the discipline na kujikanga tu umerishi bro
tunazima ta Heta zona aibika bebe zimeja Tunafunga tumita Masikio yote kwenye speaker
Leo
Kama when you hate to chill
Leo Yani siyo siri
Leo Tunatumia na kukria bill
Look at you.
The opportunity does not matter.
Woo, woo.
Jenga door. No fun,
no fun. No.
Hate. We own it, we own it,
we hey. Own it.
20. 1920.
Drop. Hello, money.
Tunafunga tumita masikio yote kwenye speaker